Aquí mi si terrieni caremera, curgi vuguta, nanu muvuba. Nana wanje nguchire kumayanje, umenyu kujenda witwa Darika. Niza gushuke, isi n'imitsi ngo ubiguteshe inzira. Niza gushuke, niza gushuke, wisi guteshe uteshe ucyubu ijuru. None nusekerwa n'imitsi, uzashima Imana wibuke ntabarira. Kwibuka kw'ibihe bihibindi nagahoraga hanze nabyo bisa gufasha. Ntizagushuke, ntizagushuke, isi n'imitsi ngo ubiguteshe inzira. Ntizagushuke, ntizagushuke, wisi guteshe uteshe ucyubu ijuru. Kandi nuhirwa n'urugendo nuzishongore ngo wishyire hejuru. Utazaba uwabonye ishitamba kandi ubwibone n'intambwe isubira inyuma. Ntizagushuke, ntizagushuke, isi n'imitsi ngo ubiguteshe inzira. Ntizagushuke, ntizagushuke, wisi guteshe uteshe ucyubu ijuru. Uzashake ubuzima ni byiza, uhirimbanire kubukomeye. Nyamara wibuke inshuti n'umuryango, burya bushake ibi ntibikwibagize abantu. Ntizagushuke, ntizagushuke, isi n'imitsi ngo ubiguteshe inzira. Ntizagushuke, ntizagushuke, wisi guteshe uteshe ucyubu ijuru. Niwumva ugeze aho utakibasha kwiyumanganya, wabaye imbata ikibi, uzasaba imbabazi ubikunze. Nibwo bupfura, nibwo bugabo. Kandi nugera mu bihe biruhanya, uzibuke ko iryo atari ryoherezo. Wizere ko nyuma y'ubwo buzima hari ubundi buzima bigukomeza umutima. Ntizagushuke, ntizagushuke, isi n'imitsi ngo ubiguteshe inzira. Ntizagushuke, ntizagushuke, wisi guteshe uteshe ucyubu ijuru. Ntizagushuke, 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 wisi guteshe uteshe ucyubu ijuru. Wisi guteshe uteshe ucyubu ijuru. Wisi guteshe uteshe ucyubu ijuru. Wisi guteshe.